yako michangamoto, we kula kwangu nilete kwanza mizozo, we ukujali tabia nilizo nazo, bato kwa bato kuletaga utoto, sintio wewe kanita baba watoto, sikanisani tukalamba kaki yapo, nilipo mimi na wewe utakuwepo, sambona leo mondoka kama upepo, we wangu mimi umeshindwa suku madamu, sikubali nila penya mwilini. Mwe wangu mimi umeshindwa suku madamu, sikubali nila penya mwilini. Ile mucho niloachiwa, mtaji nishaibiwa, awoksi nishaibiwa, ndo hivyo nishaibiwa. Ile mucho niloachiwa, mwenzenu nishaibiwa, ama kaka shaibiwa, ndo hivyo kashaibiwa. Tulia moyo, utampata mwingine. Tulia moyo, utampenda mwingine.
Ona moyo wangu pigwa meniachia, siali hapa kwa masafu Biblia, kwamba tazikwa nami ato nikimbia, hadisi nzule tamwaka nisimulia, kaskazini kusini kota mesha tembea, japata kama mimi fundi na muwezea, kumbe mchumba tapeli
akunipenda kweli,
kwa mwame fata mali amepata meni kimbia, kanya chanja panda sheli
fuko nisielewi,
kipia litaka kwangu sikumpatia. Lile bucha niloachiwa,
tayari nishaibiwa,
asupa nishaibiwa,
ndo hivyo nishaibiwa. Tulia moyo, utampata mwingine. Tulia moyo, utampenda mwingine.
Woksi blandi, welizi, DP7, mitoto poli kwa poli chaka, ulisa tulipotoka, misijui, wefa zalama respect.
Super talent tena, tazama mbali, Abu Smart, Ibla Tosa, Blaza Chasko, Zizu Midundo, utunge moja yo.
Wanangu soma snitch yo.